ጉልበት እሷን ይችላል የኔ ማንነት አይ
ነጋን ከኛ ስናገው ወርድፍቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰደንታ አፋን ኦሮሞ ራዲዮ አክሱምስ ቴሌቪዥን ሳተላይት ኢትዮ ሳትረት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ተለጥኒ ስኒደርባ ውያነራ ጅማት ሰዳሰ ዲግደሚጃ በረኩማለማፍ ዲግደሚ ተኮ አከለኮስ ኢትዮጵያ ተሞ ሰዳሰ ኩለቶር በረኩማለማፍ አፉር ኬሱሚስቱን ኬሰን አንቱጅቤ ሆራቲ ገባሳሌ ቢያፍ ናኑ አዱኛራ ኤርጋማና ክስመስ ቆፒ ከኝቶርበኒ አሲቅንዴ ስኒ ስኒፍ ኤስና ዱስ ካን ኦዱቲ ገረጃለን እንትን እንደበርስ
አተሞልተን ኦዱናር አፍቀምኑ ኩኖ ኒውዮርክ ከሰ ከማጥ ኤፍቲ ኮርፖሬሽንን ውጩ ፊሊፕስ ቫን ጉሰን ጀደሙ ወርሻ ኢንዱስትሪያል ፓርክ ከን ሐዋሳ ከሳ ቀቡ ፈት ጽፉሳ ከለሰበክ ስቴጅራ ኩኒ ሰበባው ለትቡይንስ ኢትዮጵያ ገመካባ ከሰ ጅሩን ተኡኒስብ ሰሜር ኮርፖሬሽንቺ ወለትቡይንስ ኩን እቱን ጀልቀበሚን ዱራ ገራ ኢትዮጵያ ወጅን ምቾማን ወጀቹ ትጨሲሱፍ ወጀታ አከቱረ አንጎቲን ኮርፖሬሽንቻ ሳራ ክላርክ ዱበቹ ሳኒ መደን ሚዲያ ኢብሰኒ ጅሩ ገሩ ካምፓኒስቺ ምቾታ ከኛ ኢትዮጵያ ከሳወሊን ሀሪሮን ቀምኑ ኢትፉፋጀ ዴራ ማናጀር ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሐዋሳ ከተአን ኦብፍጹም ከተማ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ፈከብሰኒት ሙርቲን ካምፓኒቻ ከነቦደ ወጀቶኒ ኩመተኮ ዲበሰዲ ወጂሳኒ ዳበኒሩ ተውስገሩ ሁንዲሳኒ ወርሻቹ ፓርክቻ ከሰጅሩ ከብራቲ ረመደሙ ጅሩ ጀደኒሩ
መጋላ መቀሌ ከሰት ናኗ መነንጅሬኛ ዳያስፖራ ጀደሜ ዋመሙት ሀረ ጠያረና መለይን መነቶ ኮረት ሀሌላ ጌስሱ ከገባፈ መዮቶ ነምንዱ የገሩ አከንጅር ጅራታን ተከብሰኒ ጅሩ ኦዱገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከንሳን ዱብሴ ኦቦ ገዛ ኢመድህን ሀሌላ ከናን ቀበኛን ዛኒ በርበዳ ኡዱበታን ሜደመኒ መነያላ ካንሴናን አከጅረን ገሩ ነምንዱ የአከንጅር ኦዱገባሳን ከኛ ኢፍሴጅራ ኦዱወል ቀበቴን ሰንበተ ደርበ መጋላ ሰነኬ ሰቲ ዳግማም ሳልጀለሜ ናኖ ዋመሙቲ ሀልከንኬ ሰሳአቲ ቶርበረት ሀሌላን ጠያረና መለይገጌ ፈሙፊ ነመተኮረት ሚጣደ ቀብሲሱሳ ኦዱገባሳን ከኛ ገባሴ ጅራ ዱብሂማንቲ ፔለፍ ጌታቸው ረዳ ገንዲማነን ጅሬኛ ሲቪሎታ ዮካን ነሞተ ነጋረት ሀሌላን ጠያረና መለይገጌ ፈሜ ረጀቹዳ ቲዊተሪ ረቲ በሬሰኒ ጅሩ imma kanaratti mootummaa Itiyoophiyaa bira wanni jedhameen jiru Itiyoophiyaan duula waraanaa TPLF waliin gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo qooddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti kunis gaazexeessota irratti uggura kaa'u malaa jedhamee jira seerri kamisa kaleessaa waaree booda ba'ee kun akka jedhutti sochii waraanaa fi waan dirree waraanaa irratti ta'u kan mootummaan ifatti beeksiseen ala karaa meeshaalee quunnamtii raabsuu yookaan facaasuun dhorkaadha kanneen ajaja kana cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis miidiyaalee oduu fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen ribxee loltoonni lafa akkasii qabanne jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta'uu malaa jedhameera jiraattoonni ribxee loltoota TPLF kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggaruuf jecha miidiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan uggure yoo ta'u kanneen seera kana cabsan irrattis tarkaanfiin adda ba'ee hin ibsamne akka fudhatamu beeksisee jira kana malees mootummaa ce'umsaaf waamichi dhiyaatu kan uggurame ta'uun ibsameera Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuun dabalee gara miliyoona 9.4 kan tilmaamamu ta'u sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irra hubachiisee jira kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffamee kan walitti hidhata qabu ta'u beeksise kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan lakkoofsaan miliyoona 3.7 dhaqqabuu ibseera biyyatti gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan miliyoonni 7.8 warri ta'an lafa wal waraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru lafa wal waraansitti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmeechuu hubachiisee jira
Sagantanya tad dunya marsaman tigray keset ummata kuma dibbatokof kuma saddet tamam nyata karab seyoto kunis ummata dakabu barbadu miliona lama tukashan kesa arkator bokofa jedera nanno amara keset marsaman gargasi nyata rabsame ummata kuma dibbalamaf kuma digdamaf nyataf gargasa nyata madalama karab seyoto kanas gara ummata kuma ibbajaafi kuma shantamat guddisu akkafedu ifsejira nanno afar keset ummata kuma dibbatokof kuma digdami afrif nyata karab seyoto kunis kanen gargasa argachu qaban kuma dibbashanif kuma soddomi afur kesata ubeksera gargasa dabalataafis mallaqni kan sabarbaachi soto sagantanya ta dunya beksejira Ummanni kuma hedduun kamisa kaleessa daandilee magaalaa Kaartuum irratti riirani jiru kunis guutummaatti mootummaan siviilota akka ijaaramu gaafachuun akkasumas fonqolcha mootummaa baatee onkoloolessa keessa gaggeeffame balaaleffatan gabaasa ergame tujubeddees.
Hiriirawwan kun kan gaggeessaman muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok hidhaadha gadhiisamanii gara aangootti akka deebi'an walii galteen erga mallatteessame booda.
والله الرايد انا بستشفه من الشارع الموجود الان الليله ده فيه رساله واضحه بين
ما قربين انك قد الهال تكون وان دان ديرت تاوتي ادى ولي غلطين كون ولي غلطي سياسه قفات تي مرمي دان دي سودان را ركوب اورا لمي وان سودان تي كان ادبا كايو ورا سلامي وان سودان كان انقلق سيسنف كايو ايغد انغل اف ام اللي دار فور كيسات انغلا اجروتي ادى جدان ولي غلطين ورانا غدان كون فنقلچ موتما Jeneraal Tawaraanaatiin Hamdok irratti geggeeffame qabsaa'uun ni mirganamaaf namoonni siyaasaa hedduun erga hidhamanii ji'a tokko booda. Waliigalteen sun akka fakkeessaatti fudhatama. Kun yeroo dheeraadhaa qabee kan isaaniif qophaa'aa ture. Jeneraal Albuhaanii uummati isaaniin barbaadu. Hamdokiin garuu ni barbaadu. Kanaaf hidhamuun muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdok. Waliigalteen tolfamee sana booda aangootti deebi'anii uummata biratti fudhatama akka argatan gochuuf jedhan deeggartoonni dimookiraasii Sudaaniif paartileen siyaasaa akka jedhanitti waliigalteen sun fedhii isaanii ka bulchiinsi siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafatu hin guunne. Sudaan bara 2019 qabee geggeeffamaa akka ture mormii uummataa Umar al-Bashiriin aangoorraa akka bu'an dirqisiisee booda yeroo cawumsaa rakkisaa keessa darbaa jirti. Al-Bashir kurna sadii waan ta'uuf Sudaaniin hoogganaa turan.
Muqdishoo keessatti kamisa kaleessaa konkolaataa wal duukaa yaa'aa turan kan tokkummaa mootummoota irratti aleellaa of wareegdotaa dhaqqabeef Al-Shabaab itti gaafatamu fudhatee jira. Dubbimaan Al-Shabaab dhaabbata duroo tarsiif akka ibsetti aleellaan kaleessa dhaqqabe kun qaama nageenyaa kan tokkummaa mootummoota irratti kan qiyyaafatee ture. Namoota ajjeefaman keessaa namni tokkummaa mootummootaaf hojjetu jira yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Dubbimaan poolisii Somaaliyaa Adan Hasan qiyyaafanni aleellaa kanaa isuma dubbimaan Al-Shabaab jedhan ta'uu mirkaneessaniiru. Aleellaan kun manneen barumsaa hedduu biratti waan dhaqqabeef kanneen miidhaman keessaa hedduun barattoota ta'uu dubbatan. Embassiin United States Mogadishoo keessa jiru barreeffama tiwutarii irratti baaseen aleellaa kana jabeessee balaaleffate. Ummanni Somaaliyaa sodaa tokko malee jiraachuu qabaa jedheera. Bidiruun bishaan galaana Ingilizii keessatti torban kana nyaatamte keessa namoota turan 30 caalaan du'uun seenaa godaansa gaddisiisaa biyyatti ta'ee jira. Garuu aangoonni tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa galaana Mediteraaniyaan keessatti bidiruun godaantota fe'ee balaasa mudateen namni 1,600 du'uu yookaan eessa buuteen dhabamu beeksisee jira. Godaantonni kun biyyoota Awurooppaa dhaqqabuuf waggaa kana keessa imalaaf ka'an. Lakkoofsi namoota barana dhumanii sabara darbeerra kan dabalee jiru ta'us kan addaati jedhame kan ilaalamu miti jedhameera. Jarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka tilmaametti bara 2014 keessa namoonni 2023 harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniitti kan dhuman yoo ta'u waggaa lama booda jechuun bara 2016 keessa immoo lakkoofsi kun 5,000 dabale. Waggaa 7 keessatti kanneen galaana Ingilizii keessatti du'an garuu 166 ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti qophii ittaanuuf ceena. ሙምሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ሀርአ ዋሬቦድ ከራ ቴሌቪዥን ሰባ ህማሞቱማ ቢየቲን ድሬ ወራናራ እሰከነኒን ናኖ አፋር በካ ከሳግታ ጀደሙቶ አንኔጅራ ጀራን ሃለ አመጅሩን በከወን አማንድሮ ሁኖተ አደብሊሱማ ኡመተ ትግራይ ከነሳን ዲነጀቹን ኢብሳኒን ቀበመን ይጅራን ከለክሲሱፍ አከውጭቻ ጀራን ዱበታን ሙምሚች ሚኒስቴራ አብይ ሙምሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ገራ አደወራናት መሉካን ኢብሳን አከለኮፍስ ኢትዮጵያ ሰዳሳ ኩዳፉር በረኩመለማፍ ኩዳፉር ይወተው ጉዮተ ለማንደርበን ሰማይማሌ ህዱን ኤስ አከጅራን እንበይ ከመውጀቹን ኢፍሳቱራን ጻይዳምጦ ትፍንፍኔራ ገባሴ ኩኖ
ሀረ ሙምሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ አብያ የመድሬ ወራናራ ሚዲያ ሞቱማ አብያቲን አከዱበተኒቲ በከወን ካናድረቶ አተማኒቱራን ዴቪስ ኒጅራጀራን
ኮማኑ ራናኬኛ ገመውንዳን ኮፒን ቦዴ ሞቱማንሳ ሀምሌንሳ ባዮልካዳ ዲኒ አማብያኬኛ አማኬኛ ወቹዋን ድንዲኝ ሰልፓት ኑላፍሴ ዋኒ ቀፍሶ በዴራ አርሳ በዴራ እትከፈል ያርገነከን ሰልመቱዋን ፍረቹ ገንዶ ትፈካት ቱፊፍ ኮረና ላፋቴ ባንገንቄ ያሊ ጀራ ገሩን ዝነቴኝ እሶ ገናቱረ አለጂ ጅሩዋን በርባንስ ገሮ ማውራናት እዝኔ ጀራ አኩማ ደርሰኒ ሰብቢ ነርበጆ ኩኒ አመከለስታት ዲና ካውሜትረ ወራነች ማከለስታ ጎኔ ቀበነ ጀራ አረስቲ ጭፍራን ቀበና ቡርካን ቀበና
መልከኛ እትፉፋ ሃንገ ገልመከኛ ከኝት እዝጀቹን እትደበለኒሮ
ዲኒ እትፈቴ ገርብየ ከኝት ገለኩን አማ አዋለሜ ኩት ወጥዋን ጀምቀም ንቲ አርሳተው ከበጃ አቦቲን ከኛ አርሳታኒ ቢየከን ከበክሽን ተወይጆ አመሞ ዲኒ ዲዮፋላ አኩሙ አንሰልባት ሞቴ ዋምበርባሪ ጎት ፈካተን ከከነ ቃኔስኒ ይጆሊንኪ ሱዳመሌ ቃኒመሌ ቢየትጀራተን ሁን ሙራኤ ገመዋንቴ አካታ ከናን ወማውራ ነገር ተንከናውጂን ኦሌ
ከንድሬጅ ሩፍ ብርመዱማ ኢትዮጵያ ከበክሽሱ ጅራን ሙሜ ሚኒስትራ አብይ አይመድ
ፌዲንኪ ይተኩማ ቢየከና አይጉዳ ፌዲንኪ ብልስማ ቢየከና አይጉዳ ፌዲንኪኛ ያድ ዲና ጨብሱ በሌሱራ ከነውን ደሞ ይንጎና ከነውን ደይንጎና አሰን ከፈልማጂውስ ከነፊውራፊ አንስ ጉቱማን አደት ገለ ምሽጊ ገለ ከነን ወጀቻጅሩ ከነን ምልከሱ ዳፊን ወይልኮፍ ምልካጅረስ
ሙምም ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አብይ አይመድ ዊጣ ተደርበ ከራቶራ መርሰሪቲ ሐዋሱ ማይሳኒ ኤርጋ ደበርሰኒን ሰዳሰ ኩዳፉር በረኩማ ለማፍ ኩዳፉር ራኤ ገለኒ ገራ አደወራና ተከዴመን ከምቤክሰን ወልት ቡንሲ ወጋቶ ኮል ለኮሱስ ናኑ አፋሪፍ አማራ ከሰት በበለቹ ሆርዶፌ ነሞን ሚሊዮን ሰገሌ ፊኮ ባፍሪል ታን ዴገርኛታ ከንሳን በርባጭስተው ዳበተ ሞቱ ሞቱ ገምቶ መኔት ሰገንታኛታ ከንድላ አዱኛ በኤክስቴጅራም ለሚሌ ዴገርሲ በርባጭስ ከሳ ድበንታን ሰደተማኦል ሰበበ ወራናን ተውንስ ኢብሰሜራ ጋንፋ አፍሪካት በከቡአ ገምታ አፍሪካ ከንታን ኦሊሴንጎ ኦባሳንጆ ደበለቴ ቃሞሌ ለዳዳ ወልት ቡይንሰ ከና ፍሩማተ ከራነጋን በርባዳ ከንጅረንተውስ ወራን ገጌ ፈማጅር ደረም በበለቴ እትፉፌራ ገባስ ጸገሌ አሜሪካቲፍ ፀሃይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ኦርዶፍቶ ተከኛ አመሞ ገረ ቆጲታን ቆጲ ምሶማት ጨና ሰበበ ወይረራ ቫይረሲ ኮቪድ-19 ድንግደን አዱኛ ራፋ መከይ ሰገሌ ትሩን ቤከማ ኢትዮጵያንስ ቢዩታ አዱኛ ድንግደን ሳኒ ራፋ መከይ ሳቶ ኮየሙታት ከነመለስ ወርወራን ሰውጋቶ ኮፍ ቢየቲ ከሰት ዴማጅሩን ቃለኢን ሲጅረኛ ኤሮድ አይሮት ደበላዴሙን ቢየቲ ያዶ ጉዳከስ አከቡሴቱ ዱበተማ ሃል ራፋ መድንግደፍ ተዝገቢ ደቡ ገመሲያ ሳንጅሩ ላልጭሴ ኡመኒፍ ሞቱማን ማልጉቹ ቀባ ከንጀሩረት ገባሳንኬ የምትኩ ፈቃዱ ሃዮተ ድንግዴ ዱብሶን ዋንቅ እንደፋቴ ቀባ ኩኖቲ
ኦባያናይለ ኦገሰ ድንግዴ ከንታን ኢትዮጵያ ከሰት የሮ አማከነ ጋጋ መድንግዴ ነምቶልቼቱ ጅራ ኩኒስ ሽርነ ድንግዴ ከሰት ካራሌ ሰዲን ኢብሰመጀሉ
ጋጋ ምንድንግዴ የሮ ጅራ ቶ ጂዲፒን ቢያህን ረታ ጋፈ ጂዲፒን ረቱሞ ዋንቶኒ ሰተማ መሰ ዋንሰ ድጅሩ ከን ማይክሮ ኢኮኖሚክ ዲተርሚናን ቶ ጀሙ ከሳ ሰዲን ሙለታ እኒ ቶኮ ሃውስሆልድ ኢንካም ከጀኑ ከና ገሊ ይረታ እኒ ጋፈ ገሊኒ ህብረቱ ሃዋስኒ ፐርቼዚንግ ፓወር ዮካን ዋይስቲን ዲፍቱ ጋ ያላ ሄጣ ተጀቹራ inni lammaffaan hojii dhabaatu baay'ata yookaan immoo sochiin dinagdee waan daanga'uuf carraa hojii dhabuutu jiraata. Inni sadaffaan kan achi keessatti mul'atu gaagaa'ama gabaas yookaan infleeshin raayizii kan jennu kana oomisha oomishtummaa kan irratu gaafa sana uumamachuudha.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu. Obbo Ayyaanaan.
Gaafa gaagaa'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri ikoonomiksii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaan yeroo hir'atu haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu sana jiraata kan jedhuun kaasaan karaa.
Ogeessi dinagdee biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Kabbada Dhugaa immoo yeroo dinagdeen gaagaa'ama keessa jiru kanatti uummanni daganaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusachuun murteessaadha jechuun dubbatu.
Taatee kanaaf hawaasni yookaan uummanni haalli inni ittiin riyaaktii gochaa jiruu fi haalli inni ittiin riyaaktii gochuu qabu yoo ilaaltu garaagarummaan inni jira maal kan ta'u hin qabne waan argitutu jira lafarratti haala deemaa jiru duukaa waan uummanni godhu yoo laaltu jechuudha. Uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jedhu hin qaba'anii lammata immoo opportunitii jiruun poosibilitiin hojiraa haalli ittiin galiisaa fooyyeffatu sanas mala dhahachuu qaba.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun dinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan obbo Ayyaanaa tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru.
Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun irra jiraata jedhee yaada. Mootii qabeenyaas haa ta'u qonnaan bulaas haa ta'u waan oomishu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba kalammaffaatti gaafa gaagaa'amni dinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun ga'ee mootummaa salammataati. Inni sadaffaa jedhee kana yaadu rakkoowwan gaagaa'ama dinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problems jedhu warri dinagdee rakkoo gaagaa'ama dinagdee kan fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuu kooti. Dafee xumuruu qabaa furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaagaamni dinagdee itti fufe kufaatii dinagdee fidaa yoo kufaatii dinagdee itti dabalaa deemu immoo riseeshii jennu kana ikoonomii riseeshii yookaan immoo sadarkaa dinagdeen kufaatiirraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu hin danda'a jechuudha.
Yaada obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Kabbadeen mootummaan imaammatoota dinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'ee ilaaluun yeroo akkasitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu.
Mootummaan aktuwaalii amma ebiit waan kiritikaal ta'e keessa kan inni jiru waa'ee taayimlii ishuus xinnoo yaada isaa humna isaa dandeettii isaa waan fudhatetu jira. Sana osuma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota siivil sarvaanti irraa waan argitu maayimni aga tokko sanas konsiidar gochaa akka jiran maalifiin misoomnillee akka miidhamne kan jedhu qabu yaalaas jiranii garuu kan ta'uu qabu maayimni in jeneraal poolisiidhaan tokko tokko tuquu qabu jedhee yaadaanii fiiskaal poolisiidha walqabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monitarii poolisiillee waan tokko tokko tuquu qabu maakroo leebel kan jedhu ni qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'anii waan argitee gochaa uummanni osoon hubatinis yookaan hubatees itti deemaa jiru kanarra akka inni gaggabaabbatu akka hubannoo wayii kan kennamu jiraachuu uumalan jedha.
Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf kaadu.
Sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena.
Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenyaa kuni qophii labataati. Qindeessaan isin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Ameerikaa keessatti warra filame gabaasa Keerol Ginsbergii fi Beetii Ayyuub seenaa namoota siyaasaa Yuunaayitid Isteets shan maatiin isaanii Afrikaa irraa ta'an irratti galmeessani. Jarreen kun akkamitti fuula siyaasa Ameerikaa jijjiiraa akka jiran illee of keessa qaba. Dubbii ijoo labataa irraati.
The state of Colorado, the House of Representatives convened in the 73rd.
Nakint Harriks yero loltoni manawarashi Liberia, Monrova bakajedam kesetti kaim hada shi barbacha akan ogga 13 turte.
My mother was held at gunpoint for over 2 hours while my sister and I watched. We didn't know if she was going to
Gara saati lamati fhaati yetti qawwe qabani turan. Ani fobuletin tiya odumalallu. Loltoni sunis hoggana barbada turan argannan konkolata tfiatani deman. Haati yegaru akkawaqatae disani yanjettu Rix.
Within a couple months of that occurrence, we were able to come to the United States. Eventually got here to
Sunta eji otalama boda matinishi gara United States godanan. Kuta Colorado. Rix amma umrin shi oggashan tami afuri. Barakuma lama fi digdama yaa'i waligala Colorado ti parti demokratira ana hokanismo distrikti afurtama fajedamu. Bakka itti guddatte Aurora of keessa qabu keessatti seera sumtuu taate filamte. Kuta Colorado keessatti techo kana qabachuudha lammi Afrika yeroo duraati. Hojiwwan amma ammaatti waa hillanshi wajjiniin ittiin milkaan keessa.
Hearing about Colorado's problems and coming up with solutions to fix it through these bills.
Rakkinoota Colorado keessa jiran dhageenyuuf karaa wixinee kana fala arguufin nuif baay'ee nu gammachiisa. As Colorado keessa namoota 10 keessaa tokko nama biyya biraarraa as godaane.
We lived here for about a year before we moved down the street on East Coast.
Mana bara dura maatii wajjiniin gara United States yeroo godaananitti keessa jiraatan agarsiisati. Waa'ee maatishii yeroo ibsitus.
Start all over and within 10 years of coming she died from cancer. So we've gone through a whole lot of stuff and
haati tiyya oggaa 10 dura kaansariidhaan duute. Ani hobbuleettiin tiyyammoo waan baay'ee keessa dabarre. Garuu yeroo hunda sanuma yaadurraa ofan qusadha. Maatiin keenya mul'ata qabnurratti akka cimnee hojjennu bu'uura gahaa nuu kahaniiru. Yeroo hunda hawwuu qabna. Waan guddaa hawwuu qabna abjuu keenya irrattis abdii kutachuun nurra hin jiraatu jette.
Don't give up on your dreams ever.
Adiyoye Aolawa ogummaadhaan farmaasistii as United States Washington DC keessatti hojjetu. Karaa biraatiin immoo DC'n walumaa gala akka wayyooftuuf Ameerikaadhaaf kutaa 51ffaa akka taatu warra hojjetan keessayis tokko. Lammi Ameerikaa hidda dhaloota Naayijeeriyaa qabu bakka bu'aa ummataa United States ta'ee filames anduraati. Maatiin isaa biyya Naayijeeriyaa irraa barumsaaf Boston kutaa Massachusetts keessa dhufanii Yuunivarsiitii Northern Eastern jedhamutti wal baran. Ijoollee 5 horatan keessaa Adeoyeen an maqaa manaatiin Ooyyee jedhanii waaman amma umriinsaa 31 ilma 4ffaa isaaniiti. Erga bara 2014 digirii faarmaasiitiin eebbifamee booda gara DC kibba bahaa Ward 8 jedhamu bakka irra caalaan jiraattotaa gurraacha fi iyyayyolii ta'anitti godaane. Achitti tola oltummaadhaan kilinikoota akkasumas manneen barnootaa mootummaa keessatti tajaajila jalqabe. Sababni achi filateef immoo ijoolleen na fakkaatan gara saayinsii, teeknooloojii, injineeringii akkasumas herreegatti akka onnatan hawwii akka godhatan gochuufii jedha. Maatii fi firoottan isaa Naayijeeriyaa bakki inni amma gahe kun hiika guddaa isaanii qaba.
My family back in Nigeria and extended friends, they are extremely proud of this accomplishment. This is the first time a Nigerian American has been elected to such a position.
Filame maatin kiyya Naayijeeriyaa jiran baay'ee natti gammadan. Anaaf qofa sodoon ta'in dargaggoota lafaa dhufan hedduudha onnachiisaa jedhanii waan yaadaniif. Lammi Ameerikaa Naayijeeriyaadha as godaanan qofa sodoon ta'in daayaspooraa mara. Sababni isaas as dhufnee barumsaan bakka guddaa geenya. Waan baay'eedhaan milkoofna. Yeroo ammaa gara siyaasa garuu baay'een jiru. Kuni seera tumuuf illee hawaasa keenyaaf carraan baay'een jiraachuusaa agarsiisa. Oolawwan kutaan hawaasaa ani fakkeenyummaa ta'uuf an biraan jedhee yeroo ibsummoo.
Also an opportunity for young black people to understand that This is our opportunity to take our energy in the streets and bring it to a lawmaking table. This is the opportunity to really be involved in the solutions of what's going on in our community. And just make life just a little bit more comfortable.
Akka dhiira gurraachatti dargaggoota gurraacha ta'an hedduudhaaf ergaa tokko jira. Humna keenya karaarraa gara seeratumtummaatti akkaataa finnurratti carraa hubannoo uumuu natti fakkaata. Wantoota hawaasa keenya keessatti ta'aati jiran keessaa furmaata fiduurratti akka hirmaannu carraa uuma. Namoota nutti aananii dhufaniif jireenya xinnoo wayyaa'e xinnumallee isaaniif jireenya salphisuu irratti. Ani carraa kana salphaatti fudhadhu jedha.
My name is State Representative Esther Agbaje.
Esther Agbaje ogeettii seeraa taatee yeroo hojjettetti jijjiirama fiduudha hawwii qabduraa gara siyaasaa dhufuushee dubbatti.
I have always had jobs that were in this space of helping people or
yeroo hundumaa hojii qabaachaa ture keessatti bakkan itti nama qarqaaru danda'uttan hojjechaa ture. Anjettu Agbaajeen maatiin ishii Naayijeeriyaa irraa gara Ameerikaa godaanan. Isheen Seent Pool Minnesotaatti dhalatte.
So one thing that I was interested in was how do we help more people at once? Often that means going to a lever of government. So that was why I
wanti nani fedhii irratti qabaachaa ture akkamitti namoota baay'ee yeroo tokkotti qarqaaruu dandeenyaan jedhu. San jechuun egaa yeroo baay'ee sadarkaa mootummaa dhaquu jechuudha. Yeroo hunda egaa waajiraaf dorgomuu irratti yaada kiyya kaahee anan tures saniifii jetti. San booda egaa dorgomtee seenetii kutaa Minnesotaatti bakka buutuu uummataa hantaate filamte.
My name is Sam Obalde. I'm the first Gambian American elected to Wisconsin State Legislature.
Haaluma wal fakkaatuun Sambaa Baldee biyya Gambiyaa irraa gara United States godaane. Yaa'ii kutaa Wisconsiniif amajjii darbe filamee tajaajilaati jira. Akkuma ijoollee hidda dhaloota Afrikaa qaban kaanii innis seenaa addaa galmeessiseera.
You know, when I was elected, I was the first Muslim ever to be elected at the city council, the first African immigrant to be in the council. But by the time I...
Yeroon dura filame san, Muslima yeroo duraatii kaawunsilii magaalattiitiif filamen ture. Nama Afrikaa duraa kaawunsilii magaalattiif filames. As Ameerikaa keessatti filamuu kiyya beeka. Garuu tajaajilan kennu keessatti Afrikaa akka itti gaafatamummaa kiyyaattiin fudhadhaa jedha.
I was born in Washington DC and raised in Virginia.
Omar Fata maatiin isaa Somaaliyaa irraa dhufanii naannoo Washington DCtti dhalatee guddate. Amma aanaa yookaan immoo distriktii 62 jedhamu bakka sabni adda addaa keessa jiraatu keessatti filamee tajaajilaati jira. Godaantota haaraadhaa fi namoota as turan hedduu adda addummaa jiru dhiphisuu irratti na qarqaareeraa jedha Omar. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Somaalii qabu yeroo duraatii seenetii kutaa Minnesotaa keessatti filame. Qophiin lamataan irraa asumaan xumurameera. Sagantaalee keenya hunda karaa marsarii TV afaan Oromoo voa.afaanoromoo.com karaa miidiyaalee hawaasummaa immoo facebook.com/voa oromoo instagraamidhaaf tiwutarii irratti @voa afaan oromoo jettanii hoonu barbaadan in argattan. Yaada qabdanis karuma isinii mijate kana keessa filadhaa toonnu gahaayi ani Tigist Gammeeti nagahan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virtual chaanel 57 degrees east irratti lakkoofsa daaka sistemii virtual chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 Kakeeniyaatiif 6232 ordoftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka feesbuukii, tiwutarii, inistaagiraamii fi yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kopi Kenya kalatin darbu Facebook Kenya VOA afan oromo .com akasumas marsariti Kenya ratille nu argattu. Kulalan saganta kana namo dandi nugusu tamre producer Kenya tugustigame media hawasumma kindesiti amma mat kan sinke sume santu jube horat kopi arabjen kan ma tubra kopi borinu litdebina ikangari.